Bulus e Sila dilli leydi Lidiya gam ɓe ngaa jewsi e feere feere. Ɓe dilli ɓe njahi goɗɗi lesdi, ɓe tawi goɗɗo korɗo toon mo ginnol hoori darnoowo. Jawmiraaɓe korɗo on neɓi e keɓra mo seede ɓure. Korɗo on e tokki ɓe e wi'a ɓe, ɓe duuña on duuña Allah, nane ka ɓe mbi'ata on, njaɓe ka eɓe njesso on haala no kisiroton. Nden jawmiraaɓe korɗo ngi'i daraki seede maɓɓe darake, sey ɓe mbi'i ɓe nangi Bulus e Sila ɓe njahari ɓe yeeso mawɓe maɓɓe. Ɓe mbi raaworɓe ɗo eɓe kalka leñol meɗen, ɓe ngaddi goɗɗum addini ɗum haana enen Roman ko en tokkin. Nden mawɓe ɓen mbi Bulus e Sila ɓorte piye piiɗe nawɗe, ɓe ɓortaɓe piya, sey ɓe kokki ɓe sojeru on ndu, ɓe mbi yahara ɓe nder kaso. Toon sojeru yahari omdi ɓe, haɓɓi ɓe juuɗe e kosɗe sarqaji. Saka jemma Bulus e Sila e mbaɗa do'aare ɓe malta Allah, sey leydi diɓi diɓaki makki, fuɗɗorde kaso fuu diɓi, bandiraɓe maɓɓe fuu horiɓe e njewaniɓe ɓe malta Allah. Sey sojeru patkiyi omnoɗe fuu e mbeeɗi e kammiɓe ñaari, amma o safti laaɓi ka o hirsa hoore makko. Bulus noddi e semme wi, a'a ta hirsu hoore maɗa, min fuu emin ɗo. Nde sojeru wi, hokke fitila ngam yi'oyaɓe. Nden o hokka fitila, o ñaari, o yahi emo diwna, o dissi yeeso maɓɓe. O wi, no mbaɗemi ngam mi hisa? Bulus wiimo, tokku Yeesu, aan e wuro ma fuu on kise. Sey o ɓurtini Bulus en, o yahari ɓe wuro makko, o lootani ɓe nawnanɗe maɓɓe, o waɗani ɓe ñaamande. Gara ɗon ɓe ngaajimo kanko wuro makko fuu, ɓe mbaɗana baptisma. Gara ɗon mawɓe liloy mbi'i, Bulus e Sila njoofe koota. Bulus e Sila njoofa kooti so'ori leydi Lidiya. Toon ɓe kooti ɓe semmiɗini tokkuɓe bandiraaɓe maɓɓe. Gara ɗon ɓe nguti leyɗe feere feere, eɓe ngaajo haala Allah.